bongamusic.com.
Lipina Dambunga. Sata ote tumbike kabu. Ramwana. Sata ote.
Kila.
Sitise kati kwa pola.
Hey. Sibe baby. Grace girl. Utwa vibe.
Yakuna tela kafa, kamuzi vela kwa mikwa.
I'm not going to be able to do this.